studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisari noga yettiti lewru juin sappo jeddi yamde jabri masilima chapande nay e joine der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du umar waygalo jukkoje de ittete fewde e leydi malindida dedo jukkoje immintake jababu di ngara hebede kanko Goodluck Jonathan omo domta nyalawma hando leydi medin defo yida e lamu hakkunde jow onayri bangal cuudi sar wusin kobbe ko heewi jamal yottotobe tobe fu kollitir sa ewi bedo yibelbe jatta ko ma sa dartu yitor kaytaaji du hosta ido bilto jaram fa nokku no dirte da kanga baro bel wombe tobe bi jogiti dalaji mawdi ko nayri bangal hebudi nyamal le keso e pamoro en gon koy to koy imma daraju do gol de wadde nyalawma hande on garam faddade do e journal ngal di wonno sembe kabaruji dum jogino do kikit ande bi bismillah modon e hebate Mamadou Watara jodi to boggi jamde to wattu jono jukkoydan bay fiwtede ittede leleedi maldina hono odo golle wadirta kanko Goodluck Jonathan mo donta nyalo mo hando leleedi meden di lengal do garol balli dido yida e lamu kobe lamu hakkunde jobbe kaltidan do hen ko nayri bangal wotiji dino kan wadirde leleedi meden di jewtede yonono jukkoyde kan ittirede leleedi maldini le botu sediawo le ko warta ko Mamadou Samasiku
ngal do garangal Goodluck Jonathan yu bangal batu garowo sediaw kartal ardibe leede hirnaage Afrique latto sababu jewtaade alhaali leede Mali Burkina e Guinée wakat juno kay fa hunde humpitaka bangal ngulɗo dawul nelaɗo fedde hirnaage runde Afrique nde kejaado fedde sidaw leedi Mali yelaaki memde hala mudum ka non won holtibe wiide kanko kanangi kiddo Nigeria yewti dan lam ko be Mali be do hunjangul hore sarti landinal wuteji di yalla kawral na hebe lam ko be Mali be kay juniriji gila juni wattu transition o lebbi noga inay fudude mars hitane 2022 ngal do garangal dewlintino sidaw bangal tidal leedi malindi yo balde sedan tiagal hunchangol hore projet seraji wote wonande conseil national transition cnt honjotobe hewbe mali holti wiide dum do na hulita anya lobbo lamko be mali be yirwinde golleji di tama ngal do kawtal latto sababu imide jukmuji di siki wala kay jawmudun hebete nyandi tati liru ju wattu batu modo sidaw to akra leedi gana
yoga andam be kabaru gollidal hakkun leedel de kanko no dirtel Ibrahim Soumaré o wihi gikkelo balwa yowede do odo golle sabi de sobe ngari le nokko ko heewi halaaji fu waran yo waddo dido tidallaaji o wiidum way latal sababu no jukkoyde mba itrelle leedi malindi kedde moko mo sifido en to faccitan Ousmane Niali Boudi
mede jogi gikkelo do kabaru modon sabi himiye fu no dun yarata tiagal kasen sini a yewi anni gouvernement o le yonterende yobininde o tidalla jogala edo nandi wiide pamral an anni wadde do mudun yalla eden jalta o tidalla sabi dun waddata nelado cedia o le leedi meden di yalla pamral ana wada dewral hebe fa jalten e o tidalla fasi horebe leede de se jodde ke fu amma dabere dabere de milumi ana way latade sababu fa jukungoji di dan yumminade na be yummine fa laba jadi
ido kabaruji fan ba hebe do bema me ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamani fedde no dirta korem wonde leleedi ndi be kollitiire wattu jono lamido lam hakkunde jottino fati signina hono kaldale kawral fa yottu yo sariyaji wotteji ko fedde CNT de woti le ko jabbino ko leleedi meddi ndi dido kabaruji be dokki dun kenyen wakande be jiddino e journaliste be de kanko no dirta Aboubakar Sidiki fombo wisa jeewi o do sariya keso bama leleedi meddi ndi dun huncanta himme be mali be hore kedden ko mo sifirdo hen do foccitango sitan sidi be
ko luma pamad kaso wala daroga fe hune le sur talkur mede mawnunu famuntunde wi fedde humine hebre wodi ngaji ko entité AIGS ko ne fedde holliti kay ko halale batuy wadade ko entité ANR mi wadla labi goti tiaganna be lonko kawra hen gouvernement han itre koyde mun le o kabaru non fedde senten kandi tinno tadja dabreji honande o seria wawi yewter kasin to pelle kaddande me wibe lamdo horjo leedni sote on wawi yamrude o seria batele leedni ma hollita do kasin yime ande be kabaru seriaji jangana wodiri sote dun gasa ma dun gasta min ke miro dan fedde entretene administration territoriale kayon ko han humnade hono fuk dotter kabaru wotengaji le leedi en nandan mudum tiagas be wadi golleji hono ko entreté cour constitutionnel du kaindo tinno holita jabi hebadi le wotengaji dum holita le seria meden gedi hitale 1992
wattu joni en gardan hono leydi meɗen ndi no cuuɗi gollirɗe laamu o wori ko heewe jamaare ko yettotonko toon ko holli tiwide fa himme maɗo huncene hoore ɗum yaafa fewi ɓe mbihiddu sa yettikile oɗo nokku wakkatiji golloɓe toon ɓe a tawan jarta koma ɗiɗo tiɗalaji kañe ko nandi e muɗum ɓe mbi talkimadu aɗa wawi ɓoyde ley ɗeɗo nokkule sanne ñalawma no gaytiti lewru juin ngol ñalawma keƴƴanaɗo sar wusinkoɓe ley addanaro allah ndo fo emal ngal muɗum keɓɓen mo kanko Ousmane Niali Boulo ko heɓini en dow hen
se tawa jeli bugu damal gollede agence de la société malienne des gestion de l'eau potable na mairie commune tatabo jabborade agence énergie malienne sambugo o kabar goto wodi yebe biltude hajuji muben kolliti metti muben wide gollede de daranta ko beno haniri
les services au mali
gollidraje e fu e damudo yo goton torraje mawde ana yi andi ko fu e damudo fayatade fedde edem kay somaje ton fu torraje mawde antum sona yebe atama samboje jama waran daroga huna fe allah bildata ko sa noddi numero mabbe du samboje natta haalana gonga torna satti sanne so ni walani imma daraji wadde dabbi kesi taje a yalla torna an heba hunkine hoore
direction nationale fonction publique holliti widan andane ɗi tiɗallaji gonɗi ɗo jamare nde Ousmane Christian Diarra directeur fonction publique
samoji imma daraji an waɗa caggan ɓe yimɓe ɓe tonge wakkat maɓe saldo warde golle ma samoji tawan ɓe ɓamirta golle ɗi soobe nde nokkuyto ɓe gollata toon ko heewi meɓɓe du feso hokkama hon talki a tawan heɓata no wodiri caggal muɗum ɗe gollidiraji meɗen ko heewi muɗum ana lafa jama gollodu ɓeyde ɗo kasin kaki gollirdi yottat hono ordinateur en nandan muɗum ana ñaki en
o ɓeydi wiide sara wisinke fo ana hani teddininde sariyaji hono teddininde ko hani gollude
se wuri bamako ɗo en jaran fa nokku no dirteɗo kanga bawiyama rewɓele wonɓe toonɓe wattu juno tiɗallaji mawɗiɓe jogge hono ko nayiri banggal heɓude ñamale fa ɓe jokkito toon golleji mabɓe no ɗiɗo tiɗallaji gorino wattu juno ɓe gondi wattoon batuji mabɓe ley ɗiɗo batuji ɓe pecciti to faɓe ƴewto yala hono ɓe kani fabidirto e kohe mabɓe fa keɓen famtare fande keɗɗen Ousmane Niali Boudi
yalla ɓe keɓa hunjaninde hoore hajuji mabɓe yogaji rewɓe hewɓe kawrata ley yontere fo joddade haltiɗinde yalla ɓe gaɗa immadaraji mbawɗi wadde koɓe mbawi heɓude hen seeɗa mbasira kan te woni kumineɗo yirewere fedde mabɓe nde keɗe ko holliti widde
altinere fo miɗen gaɗa jonde miɗen kawruna du kalisi wallude heddiɓe amen gonɓe e tiɗalla miɗen golla jardin ngaji miɗen moƴƴina bulanga e kañe golleji kewɗi fandamum yo fa dewral tabita hakkunde amen
golle sardineji wattude gala margal dabaji fa yottade moƴƴininde sabundeji hono ɗum e nandore muɗum woni golleji ɗi ɓe rewɓe balimaya toon gatta e wi Aminata Coulibaly hunjaninde hoore jawdiɓe kasindin tiɗa Allah muɗum woni koɓe jogui
min joƴinino projet goto ka fa han min keeɓa e mballo miɗen jiiɗi mballa fa min jaa yesso wande golleji goɗɗi kasi mbawɗi fabude min
haɓgol e talkaku wawa wadde sini wona kamɓe koye mabɓe kuncani hoore dow kabaru no potal waɗirta ɗum woni hakkillo madame Mariame Bey Coulibaly hoore jokka fo kanga ba omo darte e rewɓe o nokku dokkidira juuɗe tinnodu paɗe jaaɓa feccude
fa min kalna on gonga ga enna kafo wala sembe saabu rewɓe atin donki hawrude tawene miɗen kani hawrude ɗum ɓuuri moƴƴude e amen
ɗum wonno ko Idrissa Sall ko heɓini studio tamane ƴiwde kangaba
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sikiraɓe ñeƴƴelowɗi ne ley région ngaji meɗen to en puɗɗiran ley laamu Bofula be commune moɓɓinoje toon Thianko wiyama wiɓe joyno kañi en nangale oɗo nokku wattu joni ɓe kokkan suudde gendarmerie wondu toon ɗum ɓeɗo wiɓe wiyama wona jonon golle mabɓe duuɓe ɓe gujja toon dabaji so juruɗen gardan faɗo kayiɗo ko yata sukaɓe rewɓele capanɗe jeegoyomo hollitamiwede kañi en paabira toon neɓosoji ko kani yarde to l' école waɓɓe oɗo golle o fedde ONG nde ɗoddirta fadde mbaka dow tuborgal UNESCO wattu joni en jaran fa nokku noddirteɗo kulikoroɓe mbi ko yiyata milioji temedere capanɗe joyi CFA ɗum watta e suud dogotoroɗo rewɓene kani jibinde nokku noddirteɗo mafeya irum ley laamu kulikoro o koni fana muɗum fa ƴewto henon ɓe kani yaafindirde rimugol rewɓe le oɗo nokku waɓɓe oɗon balliguɓe kolli tiwiri yo fedde nde noddirtal france kane wonde le oɗo nokku sikiraɓe sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo kikiɗe hannde ɗi anni hollitinde wide fedde sedi yawode jukkoyɗe an mbawi ittede fewde e leydi mallidiyena jukkoyɗe immintake kanko Goodluck Jonathan o alkamisare hannde omo donta le leydi meɗen ndi o wara o yiide e laamu hakkundejo o se gardi hannden le cuuɗi gollirɗe gonɗe le leydi meɗen ndi ɗum ɗo noddirta service public ngaji ɗi hollitan wiyede ko heewi golloɓe toon ɓe fou sa yettiki toon ɓe jatta koma wakkatiji du wiyama sa naɓi toon kayitaji maɗa fa kemta ɗum ɗum wona ko yaafi nogaytiti lewru jeu ngol ñalawma keeɓinaɗo sar wusinkoɓe le addanaro allah ndu fo min jeerino to kanga baato do wakkane min jottino to ne min kalni onono ko nayri bangal rewbe lo wombe tobe no be kani hibirde ton nyamal faabe golloton golleji mabbe di kettinibe journal ngal be fuddu pamino wattu jono wono be gonde landira ton golleji mabbe di wono sembe kabaruji min joggi ni on do kikida hande di so ngabbido be ma mi ande to do baye utton kabaruji di fu so ngadi www.studiotamani.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fan je fe no ko landirdo no do e set yowter den wodi wattu jono mi kertni ko no jotal yimbe ne hedi be ni am de kay fa njotteda kuli koro fa ngarda sigaso e motti sudu ba wala fu ndiggitabe sido tamani andir onno alkamisar fu yowtere meden de do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto torraji ngatte fewde sukabe golle jabbitido sembe suka dum wana ko suka hani hokkede non fedde projet debno der CV children fuddono ilale go lewru juillet hitan 2019 CV children kany UNICEF gonno wadde dido imadraji koni fana mudu fab yowto wattu jono hono be kan sekirade ko suka be korkete golleji ko jabboto sembeji mu en odo projet en hantimudle chapantati lewru juin hitan 2024 fa kebe famtare ngare kede ko Ousmane Niali Boly Kagne e Fatoumata Mayiga pewni en do hen
yewtere sukaabe malfu
o program ana wodi le region ngaji sigaso bugini kany e bamako golleji demma de itugol kanye woni golleji di sukabe buri nawterede yedum golle ngatte do weli emetti fu faji tawa dum won kuteji do sukabe e wi Vincent Dambélé coordinateur au program le ONG chez Vie Children
il y a de ce site là le travail
won nokku joga Anton gollinde sukabe law yongonga so sukabe gollinama ille law ana way waddande jomunti dalla do cialal musana mauna bangal mu won kulleji joga ko be ko eto ko way wadda ndebe torraji won golle ko be ngatta ko laaba soni neddo wadi biyo e demal wala basi ka wiide mo yahmo ndarta ya kanye dum woni ko
wona c'est très grave
sugabe kana golline desembe ana kani tottede hakkeji mo ben hono jangude yalla ana keba battene lobbe dum woni ko Vincent Dambélé beedi wiide
nous nous sommes convaincus
ndan jogi ta eral suko fu mo yahay jangude l'école a tawana no wondi e golle nokku goto fa sukabe he basune lobbo sana watte e jande so be tiliki jande e mbay nafude ko mabbe minen ONG ngaji min goni kananko meden mbawi darande kabaru mudum taggal batu odon min ngada imma daraji hollintinde kabaruji di kananko meden yoga be jati an andan dum hunde
de ces phénomènes sur le terrain
kananko ben dulla ko golleji di ngatta do sukabe taggal golleji limtaade di sukabe an golline golleji goddi dum wonno ko holliti wiide Salifu Bagayogo kanko o conseil technique le ministère humaninde golle e fonction publique
ces phénomènes justement
kabaru odo yo hunde tinde e leydi meden sukabe an golline law dum hattabe yaade jangoyde won sukabe yoga jati bamobe si kulle bonde fu hono drog ngaji alcool ngaji e kany nyawuji bondi hono sida dum ne dabari an hani hebede hen
développement du cours de l'enfant
ko latifu dubi kewde joni mali an wonde wadde imma daraji do daranade kabaruji sukabe yalla tidallaji muben an kebene jogala woni ko beydi wide Salifu Bagayogo
depuis 1992 leydi meden joini sariyaji dow bangal gollinde sukabe law hande leydi meden an humintini kabaru mun sanne fondude yimbe fa pondangal heba wadede sana kaldal e kawral wadde
politinde wida sabe gollingol sukabe hewbe batten mu ben fata beta anatiidi yogabe do jeccitaaka joppan jande l'école
yowtere sukabe malfu wonno